I can't complain. You have taken my pain. You have taken my shame. Amen, amen. I can't complain. You have taken my pain. You have taken my shame. Amen, amen. Kwenye A, B na C, ningekuwa namba D. Umenipa nafasi na ogopa, na ogopa. Kwenye 1, 2, 3 ningekuwa namba 6, ila yale umetenda na ogopa, na ogopa. Umenibariki, umenibariki, yeah. Afya na uzima, umenibariki, yeah. Ulinzi dadi, umenibariki, yeah.
Okay.
Wewe ndio kila kitu ni.
Love yako bado ni strong na siamini zile fimbo many favor I say na sio mimi. Same time Masi alitoa ngoma ya shule. Nikelewa kumbe unanipenda ngaburi. Mapenzi ya ukweli God na sio diko. Tume basi nishie baba basi diplo. Nilikuwa out cause kama Andre na Bibo. Tunge dos njama time na ma weekend. The times it felt ni kama wewe unipendi. So why me? She doesn't eye me. They wanna ni try me. Na kutole malaini. Na kupenda zaidi,
yeah. Kwenye A, B na C, ningekuwa namba D. Umenipa nafasi, na ogopa, na ogopa. Kwenye 1, 2, 3 ningekuwa namba 6, ila yale umetenda, na ogopa, na ogopa, hey. Umenibariki, umenibariki, yeah.
Metu wa God's love.
Afya na uzima, umenibariki, yeah.
Everything yangu na kutrust
na kila kitu.
Na every morning kwangu na kutrust
kila siku.
Wakiniona, wanakuona direct. Love language kwako, ni perfect dialect. Now in a good mood, so na piga lu. Uko present daily, awezi piga bu. Chapter upon chapter, boss na piga book. Ready for whatever, so na piga boots. Samaki ya mechitolea basi piga hook. Namba yako direct, so na piga tweet. No weapon from the gets me, wana niandana. Atuta kubali, shida zita nyandama.
I can't complain. You have taken my pain. You have taken my shame. Amen, 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 amen. Ningekuwa namba D. Umenipa nafasi, na ogopa, na ogopa. Kwenye 1, 2, 3 ningekuwa namba 6, ila yale umetenda, na ogopa, na ogopa, hey. Asante, asante. Umenibariki, umenibariki, yeah.